maze kuireba bazamuka kumusozi Sinai babira Mose bati Mose twereke Imani jivugana nawe Mose yemera kujana nabo Imana yivuze rimwe Mose baratangara Imana yivuze rimwe Mose bagira ubwoba Mati Mose Mose reteraho
Jambo Jawe, give me a give me a, put in the Jambo Jawe.